kwa kila kitu my baby. Si unajua moyo wangu ngumu kupenda watu wengi, ukinigusa I like it, ukilitamaza
I like it,
ukinipa ugali na papa I like it, oh my lord. Let me call you sweetie honey, wakwangu wa uhakika, uni utamu gani mweza kumenishika. Let me call you sweetie honey, wakwangu wa uhakika, utamu mbaka ndani muda wote vurumai.
Baby let's go far away, far away, baby far away,